studio Tamani, keɗe kabaruji amin e Fulfulde.
sakiraɓe heeɗiɓe jaam waale moɗon bete alkamisare nayyi lewru avril hitande 2019 yamde jeenayi yettake barbe Ousmane Niali Boulɗo kabaruji ɗo Mamadou Wattara to ɓoggui janɗe to on kumpitede wiide ko sakkiti joni ɗum watte fou basi ana waɗa ley leydi meɗen ɗi hakkude policie e jamare nde ɗum waɗide fou mona fou wiyam bandu woni wala e gonga ko yaata yimɓe temere jeegoo Mauritania yonkiji mumɓe ley lebbi cakitiɗe ɗi ley Mali o kabaru ministre kuminiɗo ndenago o hokki ɗum ley ko député e mbuliti keñen gouvernement o beetako o min kalan haala torraji gatteɗi fewde e sukaɓe kuthiala ley hitande 2018 ɓe kollitiwide heɓɓe toon torra muɗum ana ɓuuri capanɗe taton yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi beetako bisimilla moɗon heɗade sijo tamani hippongoji e limmugol bombeŋaji ɗon obiŋaji gaɗi ley saha ngal e hakkundere leydi meɗen ndi jamma hanken d'accorde ministre ma wonde kidal roquette ŋaji kewɗi paɗɗa ley muɗum bonande o ko waɗi tafon andaka nenno gendi keguru ndi caggal ɗum gendi keguru ɗo bañagara ana wara kilométre ŋaji jeenayyi kañe e jalla sagu ley cercle bancage yimɓe jomɓen kaɓoɗo ɓe anda goni kippeke ɗe nokkuji yimɓe toon kolliti wiide militaire en jottake ley ɗe nokkuji nenno e gartan e o kabaru ley yewtere kiɗe memodirgol waɗi talatare ƴaɓɓene nde hakkunde pollution e yimɓe deyande bajalan e tomikoro bugu sottugol mairie nokku goto laati sababu o baasi mo yimɓe taton nanga hen nenno balɗe ɗiɗi farde ɗum ɓe kolliti wiide memodirgol golngol waɗi hakkunde yimɓe lafiya bugu e pollution 5e arrondissement mo ondu yimɓe ko yaata sappo nanga faɓidore ɗen famkeɗen Ousmane Diko e Mahamadou Samaseko
e puɗɗoɗe fuu ni baasi hakkunde police e sukaɓe bajalan ɓe kañum e tomikoro bugu yo tottirgol nokku gare mobile aji Abdoul Salam Tarawre o suka jokkolle de hande wonko sefi keɗoɗen ɗum
ireñeɓe spacina sénégal
jo mobile aji jiɓi sudde ndeɗo nokkure nde ɓurata hakke métre uji tati ma nayyi soni oɗo nokku o yeyama ɗum latantomin tiɗala mawɗo keɓata fe nokku ɗon mbawata
yiltoyade
ewi jokka commissaire deuxiéme arrondissement Ibrahima Tunkara yo daranade rende yimɓe e jawle mum'en waddani laamiɓe commune aji ɓe e gare mobile aji o noddude policien fa ndena nokku o gonduɗo e maheede min semako noon ana e ko baasi waɗi hakkude mabɓe e jama o
min kay min jeehi tan sabu min taki wiide ɓe gondi noon taccude laawi ɗi wattu mum jotti woni koɓe mbeɗi min kaƴa e ko nande muɗum wonno police aɓe jaati barmuɓe minen gon toñaɓe saabu min darraba tan yomin kaybaya golleji toon ɗi e ley ɗum woni ko équipe e dow amin
ñalaɗe ɗiɗi farde nden noon baasi hono majjon ndu waɗi no laafiya bugu e wi commissaire principal 5e arrondissement Abdourahmane Alassane yo leydi hanke goto noddi commissariat o martidi ɗum kumpa sukaɓe nayo ana gondune e yarde taba bonka ka leydi hande nde caggal koɓe landa ko kabaru mum waddi laatagol baasi
caggal koɓe naati juuɗe police aɓe dewnugo sukaɓe gonnoɓe nder dende nde ciini ɓe jaata kambaru muɗum min nelli toon yimɓele woɓɓe e ley imadraji ɗi jeɗɗo naati e juuɗe
yimɓe deyande laafe bugu tawdaka e majjum kollitidu no policiere nde wari ni
wattu mo uddimi baafal ɓe gaari tappude ɓe wajjibini yoɓe ɓurita ɓe holtiɓe wiide mi e sukaɓen tan goni ga enne ndenno hawriti ɗum sukan iwi golle o yetti wattu mo inaati galle ɓe nanguimo kanko e neɗɗo goɗɗo
basakono police yimɓe ana gondi e waɗa watta le leydi meɗen satu fuu ni gueɗe ɗiɗi ɗe fuu kollitan yo wonde nde fuɗɗi baasi
sakiraɓe ando soɗon jiiɗi ɓeydirade famoro mbawi ƴewɗiɗi kabaruji fuude helloji amen facebook e twitter fa dokkonde ko woni hakkillaji moɗon oɗon mbawi noddu dow ɗi numéro ji ɗiɗi sappo e ɗiɗi gouvernement o heƴaɓe muɗum ɗiɗon ana gonno beete keñen yesso député en haalaji ɗi ko ɓuuri hewno e majji fuu ana pawino dow masiba gaɗɗo ogo sagu o nokku gonɗo ley wuddu leydi meɗen ndi ko jaabi député en ɓe ɗum wonno kanko ministre kuminiɗo ndenago o holiti wiide fedde moƴƴinete fadaranno nenno laaɓininde o masiba gaɗɗo ko ɓuuri yonkiji temedere e capanɗe jeegom ɓiɓɓe adama nenno keɗe ko kanko général Salifou Tarawre ministre kuminiɗo ndenago o wi Mamadou Samaseko ɓante haalaji ɗi dow faccitago Ousmane Diko
ɗe ñalaɗe cakitiɗe ɗe jonte cakitiɗe torra fa sanne waɗi mbiɗo faami ko kala holli metti mum ko yo wattu mboy wonki noon yimɓe kaali ko woni ley wonkiji mumen ana foti ɗu temedere e capanɗe joyon soldat e mali ɓe barkan fawarde ministrement heddiɓe ley leydi men ana ɓaɗo civil en temednayyi e capanɗe nayyo mursunaɓe wonkiji mumen du ɗum satti fa sanne min dulla welali men du laamu fay goto wawa huncude hoore e ley ɗiɗo adaduji ka bilede tan heƴata eɗen fewti e yimɓe ɓe galda e sariya ɓe galda dow e diina ɓen yo watiɓe bonnude leydi men ndi pati jafinanaɓe golle gouvernement haɓato fa nawa hakkilantaku mallodiraɗo ɗomen daari e yesso mon ɗo min kayfata leñol fay gotol guɓal fay gotal na neɗɗo fay goto du horgol an wonda fedde joƴinama gam muɗum ɗo gollidiɓe men nanna fa laɓana kala
ko ɓuuri himɓe temere jeɗɗon ƴiwri Tina Barbar e Tentigmaten e Ama Lawlaw gaari ñoguitade Tina Hama les cercle en zongo région Gao ɓe puɗɗi warde ɗon illa ala ƴaɓɓiɗo o maire commun o holliti wiide gonga jaatiɓe gaari ɗon o widuɓe himɓe baterafi ndenago o doggini ɗumɓen warde kañi e suutugol cewle muɓen kewɗe waylitagol wakkati e fitnaji goni sababuji arande ko watta yolbere ley hitande 2019 ley duniyaru ndu ɗum funti ley tongande nde dental pelle kewɗe nations unies paabodi dow gollidal faabirtoɓe jawdi nde tongande hollitama yontere ƴaɓɓene nde Mahmoud Samaseku
e ley tongande nde hollitama wiide leyɗe jutti goni ɓurɗe fof yiide e kabar muɗum nder adunaru ndu e ley hitande 2018 ɗeɗo leyɗe goni yemen république démocratique du congo afghanistan éthiopie syrie soudan Soudan du Sud e kañe nokkure sahal leydi Nigeria ka nder ruude Afrique yolbere nde taykama nder nokkuji yoga e kabaru ko ɓuuri millioji capanɗe jeɗɗi ɓiɓe adama ɗon ko holliti kanko Dominique Bourgeon kalfinaɗo kala ko woni kabaru guure nder gollirde fawu Nations Unies holtama ɗum e ley tongane nde wiide capanɗe jetti dow temedere ɓiɓe adama nder leyɗe ɗo yolbere goni e muɗum jike muɗen yo kabaru ndema oɗo kabaru o na farantini sanne nder leydi Mali pewtiɗo bangge goto kuteji waytere wakkati e kañe bangge goɗɗo kabaru wayde ndernagu e ley wuddu leydi ndi e misalo ujunaji ndemoɓe goni ɓe jettiraga fe yoppude golleji ndema batte wayde ndenagu gollirde OCHA holiti e ley tongare muɗum cakkitinde waɗede wiide gollirde neɗɗakuɗe na kasindini hakke milliard uji temedere e milliard uji capanɗe jeɗɗi kalisi sifa yalla eɗen mbawa hinnade golleji mabɓe ɗi tongare nde holliti wiide capanɗe nayyi dow temedere yimɓele gonduɓe e tiallaji guure na nder région Mouti
ujunaji capanɗe jeegon e jeegon e temedde ɗiɗon e sappo e goo woni tomata en e guɓe batte tiɗalla gonɗo ley hakkundere leydi meɗen ndi hakkunde lewru février ƴaɓɓendu warde avril ndu ɗum wonno ko ministre kuminiɗo paabodiral o holliti wiide o haali ɗum keñe ley batu hakkunde gouvernement o e faabirtoɓe golle e jawdi e wi Hammadou Konate imadaraji jawɗi ana gondi e waɗede faɓɓe e guɓe paabe ñande fu sukaɓe ɓuuri torrede to kuccala to ley hitande 2018 ko ɓuuri sukaɓe capanɗe taton woni heɓɓe nanoɓe torraji gaɗa dow muɓen ɗum woni ko limta ley gendi ndi keƴaɗo amin gonɗo toon David Koulibaly yehi hawroyde e service kuminiɗo haybude ndenno sukaɓe fa o ɓeydoro famudu kabaru muɗum andi ko heɓini en dow faccitago Ousmane Diko e Mahamadou Samaseku
ley gallure haabu nde waɗa watta torraji ana pewtine e sukaɓe ɗiɗo masibaji ana kewi none madame kone kadi jatu kone hoorejo gollirde ɓamtare debbo suka e galle kuccala wonko sifi keɗoɗen ɗum
l'année 2018
e ley hitande 2018 gollirde amen nde limti ko ɓuuri capantaton sukaɓe ane mabɓe joyo weɗɗaɓe nder wuuli goroy taton e dewoy ɗiɗo ane mabɓe ɗum kabaru yimɓele torraɓe ndenno soni min keeɓi hon ɗiɗo kabaruji min neldaɓe nder gollirde amen maninde faaba e waji
ɗum ɗo wonde noon hooreɓe ndeɗo gollirde dokki taƴiral sababuji ɗiɗo torraji ana kewi hakkeji muɗum ndu ana pecciri kadi jatu kone mo ɓamtare debbo suka e galle wonko sefi keɗoɗen ɗum
soni neɗɗo andana hakkeji muɗum a yaɓɓanɗi tawa fewi a matali aɗa hani saraɓe ɗum dira sukaɓe no woɗiri yalla ɗen hissa hen ɗiɗo torraji ɗi bangge goɗɗo ɗum seraji ɗi na jedde
ɗum ɗo wonde noon ɓeɗo sukaɓe torriɓe li masine binede ana gondi e sawrede mere mere li cuuɗi dogotoro docteur Youssouph Ndiam Sidy Bé o médecin chef jañolol cellal kuccala wonko sefi hen keɗoɗen ɗum
ko ɓuuri hewde yimɓele ɓe ndeltitega amen ga torraɓe banggal calɗi mum en wona ɗum noon so kabaruji goɗɗi kay ɗi dawrirte kaldal gollirde humani nde hon caggol hoore rewɓe e sukaɓe wattani hakkillo sanne on ɗiɗo torraji banggal cuuɗi docteur amen
ɗie
micintinde on gakki cakitiki dow masine binde sukaɓe andaka yo ñande noga e joyyi mars ƴaɓɓindu waɗi debbo goto janoɗo sigaso yoppidi cukalel muɗum gorel guel lebbi tati e cotto mboyri
ballon rewɓe yaltingol jeux olympique 2020 aigle rewɓe mali gañi bandiraɓe muɓen ɓe maroc keñeɗo bamako ɗo ɓe gatti bingaji tati ɓen en bi goto keeɓi match wirfitagol o fiyete jeɗɗi lewru avril ndi to marakes to ley leydi maroc
studio tamani yo faabal laamu leyɗe suede danemark suisse e fedde leyɗe europe
kabaruji region ngaji meden ni gende tasilima gondi les circle to minya o gondo le region mopti jomben kaborde kippeke do mudum altinere jabbenende yimbe nayon warbe hipade be kultiwede kedde ke hen e wi cedi do goto nen amiri don sanko ben gende ni woni mobbe garaninno be jaran ko be maline no gadi batumu be mawdo altinere jabbenende fa handen to seguto fanda kawrutangal nen yo fa en tambe de sodude hakkude mabbe pa bondiral wada be darano haybude ko be tawri mammirabe mabbe jaran ko be juuru le region ngaji mali di fu hawrude hen yamre fina tawa nango fudero so altinere illa altinere jabbenende nen gal kawrital be gatta hitande fu yo fa be gada nyagundeji fu fa gendi mabbe ndi heba renangu heba ndi nangu be keba dundungu lobbo nen bibbe gendi fu be kolitiwi de kawri hen coggu gabu pamro e mawdo buytege dire balde cakitiide joni don ko be kollitiwide kilo gabu pamro ko sotteteno chapade tati le yontere jabbenende warti joni noga e joyi be kollitiwide gabu heewile dumago dun sabbin bina dun e wijulabe nena be kollitiwide fa handen coggu o beedam buytade le jonte garoje sakirabe do kadudi kabaru takete heda de yontere de anawodi wassalam